Rocky Sumo. Welo Coco Donjo. Welo, 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 welo. Don't you tell me Coco Donjo.
Documentary.
Duama Dore.
Utawala Studio.
Ugadita.
Documentary.
Tindi lalo kaneni bwana we manya e ba manya e bank lo waj moro ni kaja iPhone ze go ipicha dise kwani nitumie picha kwani ni mori ya iPhone ko ze go ipicha tangoro ni sama wi ango mie ka TikTok nye wa iPhone wiji hermana kamano e kaka wapange ka mosmos timoso naja pesa moro minye gwen kanyo iluongi ni chairman kata igwe kata chief kine no kako yogoye matin kama diseringe gari se mone jakede ko wacho gimoro kama tinyero bwana nyero bwana angwe gibilni ka idu wa hado nyar jatelo donge nyar jatelo kiser kata koko ni ni look and charm dikone ni you are so fine don't joke. Hey, chamo giwangi
ateki